nikupe kitenge ufae mahi wangu. Mwenye wifo chinyungi na rosa juu. Pale unavyokata unanifanya unaniachia makelele kelele baby yeah. Wako mefunga begi siki baby wala hoi misiki wezi. Siri ya mapenzi kwa chini ya kabeti mi unanifanya niwe juu. Instagram, Facebook kukumeni weka juu. Akia Mungu walai wendo nae nifaa. Kwenye shida na la ushanipa fura. Na naziri kungangangana. Yes. Baby togo di,
baby togo di.
I marry you soon, give you my money,
give you my money.
Baby,
baby.
Bako mefunga black. Siji baby wala hoi mi siji west. Siri ya mapenzi kwa chini ya kabeti mi unanifanya niwe juu. Instagram, Facebook kugumeni weka juu. Akia Mungu walai wendo nae nifaa. Kwenye shida na la ushenipa fura. Na naziri kungangangana. Matamu be, nipe matamu, matamu, utaniua siamu, siamu. Ale mama, ale mama, shika hiyo baba, ali shika he, shika, ale shika he, ali. Fishing on don't know get che me 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 me.
Unasikia baridi eh?
Na roll